ibyishimo ufite
amaraso ya Yesu
maraso y'agaciro
yavuye mu rubavu rwe
agakiza ufite amaraso ya Yesu maraso y'agaciro Amaraso yiwe
yavuye mu
rubavu rwe ibyishimo ufite amaraso ya Yesu maraso y'agaciro
yavuye mu rubavu rwe
agakiza ufite amaraso ya Yesu maraso y'agaciro
yavuye mu rubavu rwe
amahoro ufite amaraso ya Yesu maraso 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 Tavuga maraso y'agaciro y'umwami Yesu sinzaceceka tavuga maraso y'agaciro y'umwami Yesu yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ihoraho yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana twese turemewe yamenetse yamenetse aranyoza ahindura umwana w'Imana ayo maraso yamenetse
yamenetse aranyoza ahindura umwana
w'Imana ayo maraso yamenetse
yamenetse Tavuga maraso ya Yesu Yagaciro Yavuye mu rubavu Sinzaceceka Tavuga maraso ya Yesu Ayo maraso yagaciro Yavuye mu rubavu rwe Sinzaceceka
Oya
Tavuga maraso ya Yesu
Sayabwira abatayazi
Yagaciro Yavuye mu rubavu
Tavuga maraso Yagaciro Hallelujah Lifte mambo kabisa Izonare mureba Zinaziritse Nimuhumure izonare mureva zira ziritse nimuhumure
nitinya
ibyo bibazubona
zira ziritse
nimuhumure
nitinya
izombora nureva
zira ziritse
Mukristo ari mu rugendo yerekeza mu gihugu cyo mu ijuru ngo aragenda ngo agera ahantu ahura n'intare abona intare ngashaka no gusubira inyuma umutima uramubwira ngo subira inyuma ngo ariko aza kwakira amakuru amubwira ko izo ntare ari kubona ziziritse dore zimana icyubahiro
haleluya
ibyakagombye kudusubiza inyuma akenshi bidusubiza inyuma ariko wabiziritse ibiduca intege muri uru rugendo akenshi biduca intege ariko wabiziritse dusobanukirwe
izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure izo ntare mureba ziraziritse nimuhumure
amen reka dusenge dusengere ibibazo dusengere intambara dusengere ibintu biri gutera abantu ubwoba mu nzira tubihambure Yesu ashimwe cyane tuzirikure ibiziritse mu buzima bw'abantu birashoboka ko twaba twataramanye gutyo tukanezerwa tukumva Imana ariko aho wumva hari ibintu biziritse inshuti zawe bikuziritse bi bitameze neza reka dufatikanye gusengera Mana nyir'ibihe Imana ikomeye Imana itangaje uri Imana ibyiringiro by'abakwizera uri Imana umutabazi wacu uri Imana agakiza kacu uri Imana imbaraga zacu nubwo tunezerewe ariko hari abaziritse hari abafite ibibaziritse hari abafite ibibabangamiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni wowe tubizaniye jambo yarambwira Yeremiya 33 umurongo wa gatatu ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije aho utamenya ni wowe duhamagaye mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bose baremerewe nkuko ijambo rye ritubwira muri Matayo ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe musange ndabaruhura niyo duhamagaye kuko abaremerewe n'ibibazo bitandukanye abaremerewe n'uburwayi baruhure mu izina rya Yesu Kristo hari abaririmbyi bacu bamaze iminsi barwaje mu izina rya Yesu Kristo turatuye kugira ngo bakire mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zabo zikomeye zigaragara ku buzima bwabo hari abamaze igihe mu bibazo bitandukanye ndatuye mu izina rya Yesu Kristo ngo nibakire gusubizwa kuva kuri wowe nibakire kuneshezwa guturuka mu mbaraga z'umukiza wacu Yesu haleluya 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 oh 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 nuka geraho wigi uti Imana nikiri kumwe nawe Rambu rukuboko kwa Na Petro uvuguti Rimwe na rimwe Imana igisa nako Itakiri kumwe Mazabanya bwoba nabatizera bagatero Witinya ewe mwa na umuntu Imana igitera Ibyagiyo bigeze kumu Kristo
Uko niko kuri Imana uruwo kwizera
uruwo kwizera uri munsi buri saa
Mano do Quizengua. Imana ibibuke ku gitambo mwayihaye cyo kwiramya no kwihimbaza Imana ibyibuke ijambo rya Imana yatubwira ngo umunsi umweze kiyararwara ndetse Imana imutumaho Yesaya iramubwira ngo nagende amubwire ngo nategeke iby'urugo rwe kuko igihe cye kigeze ngo ariko arahindukira yerekera ivure ntiyavuga andi maganya ahubwo yibutsa Imana ibyo yagiye akora asubira mu mateka abwira Imana ngo yuke ibyo nagiye nkora ndi imbere yawe Imana irabyibuka imwongerera imyaka 15 yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo Imana dukorera Imana yibuka imirimo yawe Imana yibuke kwitanga kwawe Imana yibuke umuhate wayo Imana yibuke ibyo mwasize kubwo umurimo wayo ibahe ingororano zikwiriye njye sinabona icyo naba niyo naba afite byinshi bishobora kutanyura umutima wawe habe n'abandi bayobozi bose b'uyu murimo ntacyo babona babaha gihwanye n'ibikorwa cyangwa n'ubwitange bwawe muri ariko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ibibuke yibuka abanyu yibuka ibyo mukora yibuka imiryango yanyu iyiho umugisha ibarinda indwara ibarinda ikibi ibarinda iby'ababaza ibarinda ibyahungabanya imitima ndetse n'ubugingo bwanyu Imana